Later tuko huku na maglass empty.
Tuko huku na maglass empty.
Na tunangoja zitupige kama kengele.
Zitupige kama kengele.
Vipi famalan fameloni waralal. Chowa form ni perform kama acrobat. Cheza na bima na kam na magala. Wale wamejiva pamoja na mzinga. Badai zikishika tucheze na six pack katha. Mizinga katha. Ndani ya bazi tushike ka skin tight. All night hadi wazime ma street lights. Badilisha plus size to a slim type. Na msukua hadi na muwacha streamline. Tonight mafisi wana hunt for my feline. Reacha tembea angle incline. ATM zita wika deep.